huri atu te tāone o te kaikohe kohe ki ngā rāhuitanga wai taumata tua toru mō te me meha haere o te rere o te awa o wai ororo. Ko te mutunga mai o Matawi ki konei, ana hei tōna wā ka honohono mai ia ki ngā wāhi huri wai o te kaunihira, e kore pia Matawi tēnei taone e rongo i te kino o wenei mō rāhui wai. Nō reira, ko te tautoku i te mea hau, aini nei ka hakatū i roto o Tāwere ki, ki Waimate, ki Pākaraka,